waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sida laga soo xigtay warbixin cusub oo ay soo saartay Guddiga Productivity Commission, ayaa lagu sheegay in Australia barwaaqo dhaqaale oo waarta gaari karto marka wax laga qabto isbeddelka cimilada. Warbixintii labaad ee shan warbixinood oo ay soo saartay hay'ad madax bannaan oo talabixiye ah ayaa lagu soo bandhigay talooyin la xiriira cimilada iyo dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada deegaanka dabiiciga ah, kuwaas oo wax ka tari kara xoojinta kobaca dhaqaalaha. Tan ayaa ku soo beegmaysa shir ay dowladdu qaban doonto oo ku saabsan kor qaadida wax soo saarka hoos u dhacay ee Australia, iyadoo sidoo kalena dowladda dhexe ay ka fiirsanayso yoolka dhimista qiiqa ee sanadka 2035. Warbixintan oo ay SBS News u soo diyaarisay Angela Waite ayaanu ku faahfaahinaynaa. Inkasta oo kharashka dhaqaale ee ku baxaya u digirogashada tamarta nadiifta ah loo arko caqabad, ayay haddana Guddiga Productivity Commission soo saareen warbixin cusub oo muujinaysa in kala guurku uuba xoojin karo kobaca dhaqaalaha haddii si habsami ah loo maareeyo. Warbixintan oo loogu magacdaray maalgelinta tamar jaban oo nadiif ah iyo isbeddelka ku wajahan net zero ayaa waxaa soo saartay hay'ad madax bannaan oo talabixin siisa dowladda, kuna muujisay in ay Australia qaadi doonto jidka xoojinta wax soo saarka haddii ay maarayso isbeddelka cimilada. Guddoomiyaha guddiga Barry Sterland ayaa sheegay in warbixintu ay xiriirinayso laba arrimood oo waaweyn oo Australia hor yaalla, kuwaas oo kala ah hoos u dhaca wax soo saarka iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada.
Our productivity performance has been really bad. It is critical for
waxqabadkeena wax soo saarku runtii wuu liitay. In aan hagaajino wax soo saarkeenu waxay muhiim u tahay kororka dakhliga iyo sinnaanta jiilasha soo socda. Isbeddelka cimiladana waa in wax laga qabto, waa ballan qaadyo muddo dheer oo dowladdu ay samaysay, waxaana muhiim ah in Australia ay ka dhabayso ballanqaadyadaas. Waxaa markaa isku dayeynaa inaannu labada arrimood isugu keenno, warbixintan ayuu yidhi. Talooyinka warbixinta waxaa ka mid ah tallaabooyin lagu dhimayo kharashka la xiriira gaarista yoolalka dhimista qiiqa, dedejinta habraacyada ogolaanshaha mashaariicda cusub ee tamarta, iyo ka shaqaynta caqabadaha hortaagan maalgelinta gaarka loo leeyahay. Mr. Sterland ayaa sheegaya in warbixintu garowsan tahay in kaabayaasha u digirogashada tamarta cagaaran loo hirgeliyo si hufan oo dhaqso leh.
The current system has for a long time there's been a wide recognition that it doesn't really protect the environment.
Nidaamka hadda jira muddo dheer ayaa la ogaa in aanu si fiican u ilaalinin deegaanka, sidoo kalena waxay qaadataa waqti aad u dheer in mashaariicda kala duwan, gaar ahaan kuwa kaabayaasha tamartu, ay maraan habraacyada ogolaanshaha. Muddooyinka hirgelinta ayaa aad u dheeraaday, taasina waxay caqabad ku noqotay awooddeenna aan ku horumarin lahayn tamarta nadiifta ah ee aynu u baahanahay si aan u beddelo kaabayaasha tamarta ee duugoobay, ayuu yidhi. Wuxuu kale oo soo jeedinayaa in Australia isu diyaariso saameynta cimilada ee mustaqbalka, taasoo horseed u noqonaysa barwaaqo dhaqaale oo mustaqbalka ah.
Climate impacts are coming and they're going to affect us no matter what responses happen now.
Saameynta cimiladu way imanaysaa, wayna ina saameyn doontaa tallaabo ha la qaado ama yan la qaadine. Waxaa hadda jira tallaabooyin la xiriira isbeddelka cimilada oo la bilaabay, sidaa awgeed waa in aynu horay u bilownaa wax ka qabadkeeda si aynu u xoojino adkaysiga bulshada, isla markaana kharashka masiibooyinka damiicigu aanu kor u kicin, ayuu yidhi. Madaxa Climate Council Amanda McKenzie ayaa iyaduna sheegtay in warbixintu qirayso in ay shacabka Australia durba dareemayaan saameynta dhaqaale ee isbeddelka cimiladu sababay.
We are seeing right now the impact in South Australia of this massive algal bloom which has been driven by
hadda waxaan aragnaa saameynta ay xumbada weyn ee algaha ah ee uu sababay kulaylka ka dhacay baddu ay ku yeelatay South Australia, iyadoo oo dhibaataysay kalluumaysiga. Waxay kale oo saameynaysaa dalxiiska iyo bulshadaba. waxaanu ogaanay in faa'iidada sanadlaha ah ee beeruhu hoos u dhacday 23% laga soo bilaabo 2000 isbeddelka cimilada awgii. Welwelka kale ee bulshada hayaana waa in aanay guryahoodu caymis lahayn, ayay tiri. Waxay intaas ku dartay in guddigu soo jeediyey in mudnaanta koowaad la siiyo in guryaha Australia laga dhisayo laga dhigo kuwa u adkaysta isbeddelka cimilada.
It says that if we are better prepared, we can cope with disasters more effectively. So it has a series of recommendations.
Waxay warbixintu sheegtay in haddii aan si wanaagsan isu diyaarino, aynu si xoog roon isaga xujin karno masiibada dabiiciga ah. Waxaa kale oo ku jira talooyin dhowr ah oo aanu taageersanahay, sida in la sameeyo diiwaan ay dadku ka helaan xogaha halista masiibooyinka dabiiciga ah oo ay si dhug leh u fahmaan. Waxay kale oo warbixintu taas ku labaysay in la sameeyo hab lagu cabiro sida guryuhu ugu adkaysan karaan isbeddelka cimilada, ayay tiri. Mr. Sterlan waxa uu sheegay in xoojinta u adkaysiga masiibooyinku ay tahay mid ka mid ah siyaabaha lagu xoojin karo dhaqaalaha Australia iyada oo la dhimayo kharashaadka kasoo kabashada masiibooyinka.
We've got to start making our society and our economy and our housing stock in particular, which is what we focus on in this report.
Wa in aynu adkaysi dheeraad ah u yeelano bulshadeena, dhaqaalaheena iyo guryaha gaar ahaan, waana kuwa ay warbaahintani xoog saarayso si loo khafiifiyo saameynta ay masiibooyinka dabiiciga ah ku yeeshaan bani'aadamka intii ay dawladuhu kadib marka masiiba dhacdo kharash badan ku bixin lahaayeen kasoo kabashada, ayuu yiri. Dani Alexander oo ah maamulaha Energy Institute ee jaamacadda University of New South Wales ayaa sheegtay in kaabayaasha tamarta ee Australia ay gaboobeen oo loo baahan yahay in la beddelo. Sidaa awgeed, warbixinta guddigu waxa ay soo jeedinaysaa in geediga u gudbida tamarta nadiifta ahi uu noqdo mid u faa'iideysa dhaqaalaha. Waxay intaa ku sii dartay in habka ugu wanaagsan uguna raqiisan ee tamar nadiif ah loogu gudbi karaa uu u baahan yahay cusboonaysiino iyo cilmi baarisyo dheeraad ah, waayo waqtigan la joogo maalgelinta Australia ee cilmi baarista iyo horumarintu way ka dambaysaa wadamada kale ee dhaqaalahoodu horumaray.
We've got some of the best minds in energy innovation right here in Australia, but we need to activate our fantastic research and also technology development.
Waxa in Australia ku haysanaa qaar ka mid ah dadka ugu cilmiga badan xagga hal abuurka tamarta, laakiin horta waa in aynu dhaqaajino awooddeena cilmi baarista iyo horumarintaba si aynu ugu faa'iideysano mashaariicda tamarta. Wax soo saarka laga hadlayaana waa sidaas. Nasiib Xumo, warbixintan hordhaca ah iyo warbixintii kale ee ugu dambeysay ay soo saareen Research and Development ee dib u eegista istaraatiijiyada midkoodna laguma xusin arrimahaas, ayay tiri. Waxay kaloo sheegtay in shirka wax soo saarka ee bishan dabayaaqadeeda loo ballansan yahay ay dowladda Australia u tahay fursad ay ku maalgeliso sidii xal cusub loogu heli lahaa iska caabinta isbeddelka cimilada iyo kordhinta wax soo saarka.
I would really hope that the people around that table are looking very closely at our innovation opportunities.
Runtii waxaan rajeynayaa in dadka shiraya ay hoos ugu fiirsadaan fursadaha hal abuurka, aniga oo dareemaya in aanay tani ku jirin mudnaanta sare. Haddii se aynu dabar furno cilmi baarista iyo tiknoolojiyada cusub ee aynu haysano, waxaan wax ka qaban karnaa caqabadaha wax soo saarka ee lagu iftiimiyey warbixinta, ayay tiri. Warbixintana waxaa SBS News u soo diyaarisay Angela Waite.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.